Ndrandin Timumijon Sonvela, Conse Kumamori. Ndintawi mtengoparali ya program ya Tisanthule Bible. Nanga mulibwanji. Lelo, tikhale tikusanthula Masalimo chapter 56, 57, 58, 59 imeneyo kumanso 16. Tikhazikepo kwambiri kuti timve zinthu zingapo zokhuzana ndi mfumu Davide, mantha wake kumanso chikhulupiriro chake mwa Mulungu, kumanso kupempha chifundo kwa Mulungu. Kodi izi adachita Davide chifukwa chani? Mbale Osman Chilolamanda amene ndi mphunzitsi wathu mprogramu iyi alipo mpano tatitsogolere mukusanthula kwa mawu athu lero.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Taonani chifundo cha Mulungu chaonekanso lero pamene inu ndi ine tikuwerengedwa kuti ndife anthu amoyo. Tilapa chifukwa chimenechi tiyeni Mulungu atitsogoleze ndi mawu apa Zefaniya chapter 1 verse 7 pamene akuchenjeza kuti khala chete pamaso pa Ambuye Yehova, pakuti tsiku la Yehova liyandikira, pakuti Yehova wakozeratu sembe anapatula oyitanidwa ake. Tsono mupulogalamu yapita ija tinali kusanthula Masalimo chapter 52 verse 1 ndi kulekeza chapter 55 verse 23 mmene timakambirana za otsutsa Khristu. Ndipo lero pamene tilowa mmasalimo 56 kuyamba verse 1 mpaka 60 verse 10 tikambiraniza kuti Davide achita mantha ndipo adalira pa chifundo ndi chilungamo cha Mulungu. Masalimo 56 mpaka 60 akukambaza kukhazikika kwa mtima pa chinthu. Mukumbukira kuti masalimo 55 Davide adapanikizika ndi adani wake ndipo adanena mawu akuti, ndipo ndinati ha, wina akadandipatsa mapiko onga njiwa, mwezi nditauluka ndikukakhaliratu. Onani, ndikadathawira kutali, ndikadagona mchipululu. Kutanthauza kuti Davide anafunitsitsa akanathawa ndikukakhala kutali mchipululu. Koma taonani kuti moyo wake uli pa ngozi chifukwa adani wake aliposepose. Ndiye pa mapeto azonse tidapeza kuti Mulungu anamupambanitsa. Tsono chiyambi cha nkhani imeneyi ndi chakuti, pamene Afilisti anamugwira Davide ku Gati, ndipo zimene anakumana nazo Davide zikupereka chithunzithunzi cha nthawi ya mazuzo ya ana a Israeli wotsala amene ndi wokhulupirira mu nthawi kubwera mtsogolo. Ndiye masalimo onsewa akuonetsa kuti muli uthenga wa ife lero lino. Tsono salimo limeneli linalembedwa ndi Davide kwa mkulu wa nyimbo pamene moyo wake unali wopsinjidwa kwakukulu, koma anali kuimbabe nyimbo za matamando. Masalimo 56. Mundichitire chifundo Mulungu, pakuti anthu afuna kundimeza, andipsinja pondithira nkhondo tsiku lonse. Adani anga afuna kundimeza tsiku lonse, pakuti ambiri andithira nkhondo tsiku modzi kuza. Ndime izi zikuonetsa chithunzi chakuti adani azungulira Davide, ndipo aliyense akuoneka kuti ali wodzala ndi ukali kufuna kummeza. Kutanthauza kuti Davide sadapeze mabwezi mwa munthu wina aliyense kulikonse kumene iye anali. Mwa njira ina tikunena kuti Davide ali pa mavuto adzaonene, kuote kuti kulikonse amaona kuti moyo wake sunali pa chitetezo. Ndiye pa chifukwa chimenechi Davide akudandaulira Mulungu za kuipa mtima kwa adani wake ndi cholinga chofuna kuonetsa chifukwa chomwe anachitira mantha ndi kupempha Mulungu kuti amulanditse. Ichi ndi chifukwa chake akupempha chifundo cha Mulungu popeza walephera kupeza chifundo mwa wanthu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Davide pano akuonetsa kuti anazindikira kuti ndi kumpando wa chifumu wa Mulungu koka kumene angapezeko chifundo cha Mulungu ndi zinthu zonse zomwe yamnafuna. Ndiyeti kuphunzira kuti ife tiyenera kuyika chikhulupiriro ndi kuthawira ku chifundo cha Mulungu koka pamene tazungulidwa ndi mavuto, komanso pamene taopsezedwa mmoyo wathu. Tsono uku ndiko kutsindika mawu aja akuti, ngati Mulungu ali ndi ife, angatikanize ndani. Verse 3. Tsiku la kuopa ine, ndidzakhulupirira inu. Pano tiyambe ndi mawu akuti Davide anadzazidwa ndi mantha chifukwa cha adani wake. Tsono kawiri kawiri timanena kuti munthu wa mantha samakhulupirira Mulungu. Koma pano tikuona kuti mantha ndi amene amabweretsa chikhulupiriro mmoyo wa munthu. Ndikunena mawu amene achifukwa Davide amene akunena kuti tsiku la kuopa kwake adzakhulupirira Mulungu. Kutanthauza kuti Davide anavomereza kuti anali ndi mantha, koma amadalira Mulungu kuti ndiye amene amuthandize. Okondedwa, nkhani ili pano ikuti, kuchokera mmantha, munthu amaonetsa chikhulupiriro pa munthu kapena pa chinthu china. Taonani inu, pamene muchita mantha ndi kuba, ndiye kuti mukunena kuti mukhulupirira Mulungu kuti ndiye amene adzakwaniritsa chosowa chanu. Mwa njira ina tikunena kuti, pamene anthu ena anena kuti sachita mantha, ndiye kuti sadzidzimuka ndi tchimo, kunena kuti saopa Mulungu. Takumbukirani mawu aja, hada anena mmodzi wochita zoipa, anachitira Yesu mwano, amene anena kuti, kodi suli Khristu iwe, udzipulumutse weka ndi ife. Koma winayo anayankha, namdzudzula iye nati, kodi suopa Mulungu, poona uli nkulangika komweko. Kutanthauza kuti, munthu wochimwa amene amadzudzula Yesu uja, analibe chikhulupiriro mwa Mulungu. Tsono mwina mukufunsa kuti, kodi ndi zotheka kukhala ndi mantha nthawi yomweyo ndi kukhalanso ndi chikhulupiriro? Tamvani mawu a Mulungu pa 1 Yohane 4 verse 18 akunena kuti, mulibe mantha mchikondi. Koma chikondi changwiro chitaya kuunja mantha, popeza mantha alina chochilango. Ndipo wa manthayo sakhala wangwiro mchikondi. Mawu awa akunena kuti, chikondi choona chimachotsa mantha. Kunena kuti chikondi ndicho chimene sichikhala pamodzi ndi mantha, koma ndi zotheka munthu kukhala ndi mantha pa choyipa, komanso ndi kukhulupirira nthawi yomweyo. Tiyentira wene verse 8. Muwerenga, kuthawathawa kwanga, sungani misozi yanga msupa yanu, kodi sikhala mʼbuku mwanu? Mawu awa akunena kuti Mulungu amadziwa mayendedwe yanu ndi mayendedwe wanga okondedwa. Tsono ndachita chidwi ine ndi mawu akuti, ikani misozi yanga msupa yanu. Mawu amene akupereka chithunzi chakuti, pamene David anali kuthawathawa, anali kukhetsa misozi chifukwa cha moyo wake wa masuso. Ndiye ndi chifukwa chake David akupempha Mulungu kuti ayike misozi yake msupa yake ndi mbuku, ndi cholinga chakuti azikumbukira Mulunguyo zakusautsidwa kwa ana wake. Mwa njira ina tikunena kuti Mulungu ali ndi msupa, kapena kuti botolo la misozi, komanso ali ndi buku la misozi ya machimo ndi amasautso ya wanthu ake. Kutanthauza kuti Mulungu amaona misozi ndi chifundo, komanso ndi mokhudzidwa kwambiri. Kunena kuti monga mwazi ndi imfa ya wana wake ndiyo ya mtengo wake wapatali, momwemonso misozi yawo okondedwa ndiyo ya mtengo wapatali. Teleta mvani mawu a pathu Mafumu 20 verse 5 akunena kuti, bwerera nunene kwa Hezekiya mtsogoleri wa anthu anga, atero Yehova Mulungu wa Davide kholo lako, ndava pemphero lako, ndapenya misozi yako, taona ndakuchilitsa tsiku la chitatu udzakwera kunka ku nyumba ya Yehova. Ndiye ndi mawu amene atikunenetsa kuti Mulungu sadzayiwala chisoni cha pana wake amene akuzunzika, ndipo ndi chifukwa chake misozi yawo ikutsekeredwa ndi kusungidwa ngati chuma cha Mulunguyo. Verse 11. Pa Mulungu ndakhulupirira sindidzaopa. Munthu adzandichitanji? Pakuti mwalanditsa moyo wanga ku imfa. Simunatelo nawo mapaziro anga kuti ndingagwe, kuti ndiyende pamaso pa Mulungu nkunika kwa moyo. Tsono Davide atachita uchimo woopsa uja, ananenetsa kuti akufuna kuyenda ndi Mulungu kuti asagweso. Ndipo pamene tifufu zambiri ya Davide zikuonekadi kuti sana chimweso. Terezi kusiana kutali ndi momwe inali kuchitira mfumu ya ku Babulo, chifukwa iyo imatika ikachimwa kapena kuti akalapa amapezeka sokuti anali kuchita sochimwa lomwelo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, monga momwe anafunira kuyenda ndi Mulungu, ifeso masiku ano okondedwa tiyenera kuyenda ndi Mzimu Woyera. Monga mwa mawu apa Galatia 5:16 amene akunena kuti, koma ndinena muyendeyende ndi Mzimu ndipo musafitse chilakolako chathupi. Tsono mawu akuti muyendeyende ndi Mzimu akutanthauza kuti Mulungu akutanthauza kuti munthu ayenera kudalira pa Mzimu wa Mulungu. Ndiye kuyamba kuyenda ndi Mzimu Woyera zimachitika monga momwe mwana ayamba kuyenda. Kunena kuti mwana amayamba kuyenda pang'ono-pang'ono, kote kuti nthawi zina timalephera ndithu kapena kugwa kumene kenaka nkuyambiraso. Tsono chisisi ichi ndi chakuti inu mudzaphunzira kuyenda mu Mzimu ngati mudzipereke kwa Iye nthawi zonse. 57. Momwe tionemo zakupempha chifundo. Salimu ili linalembedwa nthawi yomwe Davide anathawa Sauli ali mphanga. Ndipo salimu ali likupita kwa mkulu wa nyimbo. Ili ndi limodzi mwa masalimu amene Davide analemba pamene anali kulingalira za masautso ake pamene anali mphanga la Adulamu. Tsono masautso onse amene anayenda mu Davide tikuona kuti anali kulosera masautso ya mbuye wathu Yesu Kristu ndi masautso ya ana a Israeli wokhulupirira nthawi ya Yakobo. Koma tiyenera kudziwaso kuti masalimo amenewa akuti kudzanso ife nthawi yathu ino. Ichi ndicho chinthu china chimene chili chochititsa chidwi cha mawu a Mulungu. Tentiloweni pa verse 1. Mundichitire chifundo Mulungu, mundichitire chifundo, pakuti moyo wanga ukhulupirira inu. Ndipo ndithawira ku mthunzi wa mapiko anu kufikira zosakazazo zidzapita. Pano pali pemphero la Davide lomwe ndilofunikanso kwa inu ndine. Kunena kuti inu ndine pokhala anthu olephera tiyeneradi kumapempha chifundo nthawi zonse pozindikira kuti ndiye Mulungu wodzala ndi chifundo. Taonani pamene tinena kuti Mulungu ndi wodzala ndi chifundo, zikutanthauza kuti ine ndifuna chifundo chochuluka, komanso pali chifundo chochuluka chomwe ndichokwaniraso inu okondedwa. Ndiye pamawa kuti ndipo ndidzathawira pansi pa mthunzi wa mapiko ake, tipezaso kuti Ambuye Yesu Matayi 23 Vesi la 37 akunena kuti, ah, Yerusalemu, Yerusalemu amene umapha aneneri ndi kuwaponya miyala iwo otumidwa kwa iwe, ine ndinafuna kangati kusonkhanitsa pamodzi vana vako, inde monga thazi lisonkhanitsa anapiya wake mapiko wake, koma inu simunafuna. Tsono mawu onsewa akunena chinthu chimodzi, chakuti Davide pamodzi ndi mtundu wa Israeli amafunika kudza pansi pa mapiko a chitetezo cha Mulungu pakukhala womvera iye. ndipo lero mau omwewa akubwera kwa inu ndine kuti ngati tifuna kukhala pansi pa mapiko a Mulungu tiyenera kukhala wokonzeka kumvera Mulungu nthawi zonse. Tere tamvani Ambuye Yesu pa Yohane 14 verse 15 akunena kuti, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Kutanthauza kuti, palibe munthu angaonetse chikondi pa Ambuye wake pamene alibe kumvera. Kodi inokondedwa, mumankonda motani Mulunguyu? Verse 2. Ndidzafulira kwa Mulungu wa mwamba mwamba, ndiye Mulungu wonditsilizira zonse. Adzanditumizira mwamba na adzandipulumutsa. Ponditoza wofuna kundimeza, Mulungu adzatumiza chifundo chake ndi choonadi chake. Haleluya. Tsono mau awa pamodzi ndi mau aja apa Yesaya 25 verse 9 adzakwaniritsidwa pakudza kwa Khristu kachiwiri. Pamene wokhulupirira adzanena tsiku limenelo, taonani, uyu ndiye Mulungu wathu, tamlindirira iye, adzatipulumutsa. Uyu ndiye Yehova, tamlindirira iye, tidzakondwa ndi kusekela mchipulumutso chake. Verse 4. Moyo wanga uli pakati pa mikango, ndigona pakati pa woyaka moto. Ndiwo wana wanthu amene mano awo ali nthungo ndi mivi, ndipo lilime lawo ndilo lupanga lakuthwa. Nkhani ili mdime ino ikukamba za adani a David, amene ndi Sauli komanso anyamata wake a Sauliwo, amene ndi wodzazidwa ndi ukali monga mkango. Tere taonani 1 Petro 5 verse 8 akukamba nkhani ya mkango. Tamvani, akunena kuti, khalani wodzisungira, dikilani, mdani wanu mdielekezi monga mkango wobuma, aendaenda ndi kufunafuna wina akamlikwile. Tsono Satana okonedwa ndiye mkango. Kunena kuti mwachikhalidwe chake cha ukali akufanana ndi mkango. Kutanthauza kuti ili ndi chenjezo kwa okhulupirira wonse kuti Satana akuyendayenda kufuna kusokoneza ubale umene ulipo pa inu ndi Mulungu wanu. Verse 7. Mtima wanga wakhazikika Mulungu, ndakhazika mtima, ndidzayimba, inde ndidzayimba zolemekeza. Galamuka ulemu wanga, galamukani chisekese ndizese, ndidzauka ndekha mamawa. Pano David akunena kuti mtima wake wakhazikika pa chiganizo chimodzi, ngakhale masautso akumuzinga. Manjira ina akunena kuti iye wakhazikitsa mtima wake pa Mulungu, kunena kuti sayang'ana kudzanjala manja ngakhale sukula manzere. Kutsindika kunena kuti ngakhale masautso achuluke motani, iye adzakhulupirirabe Mulungu popeza sanakhumudwe komanso ndiye amene ali ndi chilungamo choposa onse. Taonani David akunena kuti mawa adzayimbira ndi kulemekeza Mulungu mmasautso wake onse. Anzanga, ndifuna ndikufunseni inu kuti kwadi inu mukhoza kuyimbira komanso kulambira Yehova mmawa pamene mukuenda mmasautso? Tenditoweni mu chapter 58 momwe tiona pempelo lotembelera mdani. Salimoli likukamba za anthu amene amaweruza anzawo. Koma tsiku likudza pomwe Mulungu adzafuna kudziwa kuti kwadi amachita chilungamo ndani. Tenditoweni mu verse 1. Kwadi mulichete ndithu poyenera inu kunena zolungama? Mweluza na anthu molunjika kodi? Mundime ino muli mafusa akuti, kodi chilungamo chimakhala chete? Kodi oweluza amachita chilungamo? Mwenjira ina akufusa kuti, kodi oweluzawa amaweruzana na anthu mwachilungamo. Tsono mwina mwadabwa kuti kwali nkhani iyi kuchokera kuti yankho likuti Davide akuona kuti adani amuzungulira ndipo sakuona kuti chilungamo chikuchitika. Mwanjira ina Davide akupempherera adani wake kuti alangidwe. Verse 3. Woyipa achita chilendo chibadwire. Asokera kuyambira kubadwa kwawo nani nabodza. Ululu wawo ukunga wanjoka, akunga mphiri yogontha mkutu, itseka mkutu mwake. Imene sivera liwu la woyitana. Akuchita matsenga mochenjeratu. Tolani mano wawo mkamwa mawo, inu Mulungu. Zulani zitsakano za misona ya mkangwa Yehova. Davide pano akunena kuti, munthu woyipa, amakhala woyipa kuyambira pachibadwidwe chake. Ndi Paulo akuwafotokozera mawu omwewa ya anthu oyipawo. Mwamawu akupezeka pa Efeso 4 verse 8 amene akuti, wodetsedwa mzelu zawo, woyesedwa alendo pa moyo wa Mulungu. Chifukwa cha chipulukiro chili mwa iwo, chifukwa cha kuumitsa kwa mitima yawo. Ndipo David akuwapempherera kwa Mulungu kuti asakhaleso ndi mwawi wochita chimo. Kunena kuti adani wake afike pokhumudwa ndi chiwembu chomwe akonza. Verse 7. Apitetu ngati madzi oyenda, popilingiza mivi yake ikhale yodukaduka. David akuona uchimo omwe uli posepose ngati madzi owinduka. Ndiye mupemphero lake akunena kuti madzi amenewa ayenera kuti achoke. Tsono akuperekanso chithunzi cha mdani wake ngati mlenje amene wakonzekera kulasa nyama ndi uta wake. Ndiye akunena kuti mivi yake ithyoke-thyoke. Kunandauza kuti Davide akupempha Mulungu kuti amgonjetsere adani wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tiyenera kupempha Mulungu kuti agonjetse adani wathu. Mwachisono okhulupirira ena amafuna kuti agonjetse wokha adaniwo ndi mphamvu zawo komanso ndi zelu zawo. Mwachisoni kuti ndizosatheka kutero. Verse 8. Apite ngati nkhono yosungunuka, asaone dzuwa monga mtayo. Pano David akunena kuti Mulungu achotsa adani wake. Iye akuafanizira adaniwo ndi nkhono zina zomwe zimasungunuka mnyengo yotenta. Ndiye akunenetsa kuti Mulungu awachotsereta adani wake monga mtayo kuti asaone kuwala kwa dzuwa. Kunena kuti adani wake awonongeke mofulumira kuti asakwaniritse zolinga zawo. Masalimo 59. Momwe tione kuti olungama azunguliridwa ndi adani. Ili ndi salimo lomwe likukamba za nthawi yomwe Davide anazunguliridwa ndi adani. Komabe likulosera za masautso ya mtundu wa Israeli mtsogolomo momwe adzazunguliridwa ndi adani. Tere ravani pa verse 1. Ndilanditsene kwa adani wanga, Mulungu wanga. Ndiikene pansanje kwa iwo akundiwukira. Mundilanditse kwa iwo ochita zopanda pake. Ndipo ndipulumutseni kwa anthu olilira mwazi. Pakuti onani alalira moyo wanga, amphavu andipangira chiwembu. Wosachimwa, wosalakwa ine Yehova. Nkhani iyi ikuchokera pa 1 Samuel 19 verse 11 pamene pali mawu akuti, ndipo Sauli anatumiza mitenga ku nyumba ya Davide imdikile ndi kumupha mmawa. Koma Mikala mkazi wa Davide anamuuza nati, ukapanda kupulumutsa moyo wako usiku uno udzaphedwa ndithu mmawa. Ndiye chifukwa choona chiwembu cha pa moyo wake Davide pano akulilira poika maso ake pa Mulungu kuti amlanditse. Verse 16. koma ine ndidzaimbira mphamvu yanu. Ine ndidzaimbisa chifundo chanu mmamawa, pakuti inu mwakhala nsenje yanga ndipo wathawirapo ine tsiku la sautso langa. Ndidzaimbira zakukulemekezani inu, mphamvu yanga, pakuti Mulungu ndiye nsanje yanga, Mulungu wa chifundo changa. Ndiye mkhani ya Davide iyi tikuona kuti Mulungu anampulumutsa. Momwe monso wakondedwa, Mulungu sanga kutayeni ayi. Mulungu ali wokonzeka kukupulumutsani ngakhale mavuto achuluke motani. Tele muyenera kuyika chikhulupiriro chanu pa Khristu yekha. Ndiye mumsalimo 60 tipeza mamawa kuti Davide anagonjetsa Aedomu amene anali adani wake, kotera kuti chigonjetso chimenechi chikuimira chigonjetso chomwe Mulungu adzapereka kwa Aisraeli amene ndi wotsala, amene ndi wokhulupirira chitatha chisautso chachikulu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna titsirize pano ndi mawu a Davide amene akuchokera pa verse 1 mpaka na 10, amene akuti Mulungu walankhula mchelo chake kotera kuti sanganame ayi. Ndiye pa chitsimikizo chimenechi tikuona Davide akupereka pemphero lakukondwa ndi chiyembekezo. Ndiye tikuphunzira kuti mawu alonjezo la Mulungu ndiwo maziko olimba a chiyembekezo ndi chimwemwe cha inu ndine. Ichi ndicho chiyembekezo chomwe ndichomangidwa pa mwazi wa Khristu. Haleluya. Lelo tilekeza pano koma timasanthula masalimo 56 kuyamba vesi loyambalo ndi kulekeza chapter 60 verse 10. Mmene taona kuti Davide achita mantha ndipo adalira pa chifundo ndi chilungamo cha Mulungu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimu wambiri mbale Osman Chira Manda potitsogolera kusanthula masalimo angapo. Tamva kusanthula kwa mau kuchoka ku masalimo 56, 57, 58, 59 komanso 60. Kota kuti mprogramu yathu yotsatira tizala wa masalimo 61. Izi nzomwe tamva lero mprogramu ya tisanthula Bible yomwe chilinga chake ndikupatsani mpata inuyo ndine utithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Tadalitsika zedi lero pokhala ndi mwayi ngati umenewu kuti tithe kusanthula mawu Mulungu. Tilumikizani kudzera makera awa pa email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo yakhala SMS 0833 500 222, 0833 500 222, komanso kalata mukhoza kulembera pa email ku radio@twrmw.org. pomwe ya kalata ya pa posti ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ine ndadala zedu nani modzi mprogramu ndipo ulendo wathu dakalimo ndithu mbuku lopatulikali makamaka mbuku la masalimo. Tikumani mprogramu yathu yotsatira zikomo.